Sigani wanainuka dhidi yangu, wanasema mengi juu yangu, Mungu hatokuokoa. But you are my God, my everlasting God. Lakini Bwana umeinua kichwa changu machoni
siri ya uzima wa milele. Oh.